navo blow kama mbele. Kwenye soka basi pele, cheki wapinzani wanavo na gele. Bifu nyama mbichi basi lete za kutosha. Tunachoma tunavesha paka tunakesha. Life is a trap na ukimesi umekwisha. Tikisa kame ishe sina wasi sina pressure. Spray maujanja mtako mta. Vile tunasaka mkwanja wanashanka. Ukitaka fukuza giza basi washata. Hit na wamiza so tukufa. Still battle, still I don't care. I don't care, yale onayonge. Kwenye ili game waga sina pe. I love Singapore cause you know care, yeah.
Nazima gadata na modify. Street wananipata mipisi high. Ukileta za kuleta ndukini shy. Wauni wamependa wana mix and ungina chai.
That's why spin, talk about me. Do my thing, call me, hey day. Never give up in the way. Them up, they know me. I give to my nigga so free. Come on, unaweza basi kwala clothes. Come away, nigga, calm down. Tell me waga sina complain. Check him, nigga, humble like it's your makin. Prize the poker, twigwa dolo la cocaine. Nigga hate me now, looks a banu ban. Check nibble high, come a pillow ban. Still fly, JTA1.
Nazimaga data na modify. Street wananipata mipisi high. Ukileta za kuleta ndukini shy. Wauni wamepinda wana mix atungina chai.
So